bakunzi baradijwe rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose iki ni ikiganiro muri sanga mwese ndabatumiye hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi nkuko nabasezeranije mu kiganiro cyacu cy'ubushize ubushakashatsi turimo gukora kuri kode tabaye mu Rwanda hashize imyaka 47 burimo kugera kuri byinshi cyane gusa ntituraburangiza kuko hari byinshi tugishungura turabararitse rero mwihangane ntimurambirwe mutese none uyu munsi mwateganije iki murashiwe rwose gusa mbivutsa ko uko ibiganiro byagiye bikurikirana kuva bitangira hari abagiye batwumvisha ko kitari igihe cyo kugaruka kuri iki kibazo cya kudeta ko igihe kitaragera none se bitabaye ubu icyo gihe cyazagera ryari nyuma y'indi myaka 100 igihe abenshi mufite amakuru y'imvaho bazaba batakiriho yewe natwe ubwacu sinahamya ko muri iyo myaka yindi 100 tuzaba tugihumeka namwe mubizirikane muzatubwira mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize twagarutse ku buzima bw'umukobwa ndavuga umukobwa rukumbi Anyesi Kabarenzi wafunzwe afite imyaka 24 yibarutse umwana ageze muri gereza ariko ntiyabona amahirwe yo kurera uwo mwana abyaye kuko yitabye Imana uwo mwana ni umukobwa ubu nawe ni umubyeyi afite abana barimo n'abakobwa mwatwandikiye muri benshi mutubwira ko icyo kiganiro cyabanyuze bamwe muri mwe mwatubwiye ko mwacyumvise amarira akisuka abandi agahinda karekura naho abandi bibatera gufata ingamba nshya z'ubuzima mutwumve neza intego yacu ku ijwi ry'Amerika si ukubashengura umutima ahubwo ni ukwibukiranya ko twese turi abantu kandi ko igihe cyose ibyo tunyuzemo mu buzima bwacu nibyo twumvise bishobora kutuviramo amasomo y'ubuzima aho gusimbarara kuri kamere muntu rusasasa niyo mpamvu icyemezo twafashe uyu munsi ni ukongera kubumvisha ibyinshi by'ikiganiro cy'ubushize si byose ariko mutwumve neza harimo n'inyongera tugiye guhita tubagezaho muri uyu mwanya nanone ndahe ijambo umunyamakuru mugenzi wanjye wakoze akazi kenshi mu gutegura ibiganiro Veniste Nshimiyimana akomeze akibagezaho
urakoze cyane Etienne Karekezi uyu munsi hari byinshi isi yose irizihiza ku nshuro ya 8 umunsi mpuzamahanga wagenewe umwana w'umukobwa ni umunsi wo kuzirikana uburenganzira bumugenerwa ugereranije n'ubw'abavandimwe be b'abahungu babona ni umunsi w'umuryango w'abibumbye uvuga ku kibazo cy'ubusumbane n'ihohoterwa abakobwa bakorerwa hirya no hino ku isi kuri uyu munsi twibuke ko mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko mu mateka uburenganzira bw'abakobwa bwazaga munsi y'ubw'abasaza babo muri iki gihe biragenda bihindura isura kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa turakirana none umwana wa Nyeshe Kabarenzi kugira ngo atubwire icyo atekereza ku kiganiro cy'ubushize twari twahariye umubyeyi we n'isomo yabonyemo ryamwunganira mu murimo we akora nk'umuganga usana imitima yahahamutse
yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo nagize amarangamutima avanza nagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe ubumanzi bwe ubupfura bwe kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkaba ndiho by'umuzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi
nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe ibikomere by'umutima by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nkariya ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki
ubwicanyi nka buriya burenze kamere buteri hahamuka kubabukorewe kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho mano nkariye buriya abari nkaho ari mu nkangara ipfundikiye ihita ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
ariko Dr. Uwimana igihe cyose nganiriye na bamwe muri mwe mwagezweho n'ingaruka za ririya hinduka ry'ubutegetsi hari bamwe babivuga baziga kubera ihahamuka ariko hari n'ababizi badatobora ngo bavuge uko byagenze ibyo byo ubibonuke
buriya Venise ntekereza ko abantu bakoze nk'ariya mahano cyangwa babigizemo uruhare icyo bifuza ni uko ibyo bintu bitavugwa na gato bityo abo bahemukiye bakigumira mu guceceka noneho ku miryango y'abahohotewe ndashaka kubabwira ngo nigire ubwoba bwo kumva ibyabaye bamwe muri mwe mwumva ko bibasubiza inyuma nibyo koko kuko harimo agahinda kenshi ariko ni ngombwa ko igihe nk'iki kibaho mwebwe cyangwa abana banyu bakamenya ayo mateka bifashishije ubuhamya abatanga ubuhamya batuma ibiri muri ya nkangara navuze mu kanya bitabatera ubwoba nkaba nashobora kubireba nkabyumva nkabishyira mu mateka yahise iyo bitavuzwe bigumye byihishe bituma ayo mahano akomeza ubukana bwayo butagabanyije na gato kandi noneho kigaragaza mu buzima bwa buri munsi
urakoze cyane Dr. Uwimana guhumuriza benshi muri mwe babikeneye ndifuza kugushimira kuba washoboye kuza muri kino kiganiro twongeye guharira umubyeyi wawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa
urakoze cyane Bwana Venise sinarangiza rwose ntashimiye abantu bose bohereje mesaje bakoresheje uburyo ubwo aribwo bwose kandi ngira ngo mbabwire yuko ndaho ko nkomeye kandi nta muzinya mfite
Washington ijwi rya Amerika
nyuma y'ikiganiro twahariye Agnese Kabarenzi twakiriye ubutumwa bwinshi ariko duhitamo bumwe bukomeye uwitwa Aimable Tabaro utuye mu mujyi wa Edmonton muri Canada yanditse avuga ko amaze kumva ikiganiro kuri Agnese Kabarenzi wicishijwe inzara ari muri gereza mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kujya yiyiriza atariye ku itariki ya gatanu ya buri kwezi ubutumwa bwe murabugezwaho n'umunyamakuru mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma
maze kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwakira 2022 ikiganiro cyahariwe nyakwigendera Kabarenzi Agnese harimo n'ubuhamya bw'umwana we Dr. Uwimana Christine niho numvise ko ntakomeza kwicara aho mba muri Canada numva ibiganiro gusa kandi nari nkwiriye uko nshoboye kugerageza kwiyumvamo no kwibutsa ububabare n'uburemere bw'inzara byaranze urupfu rwa Agnese Kabarenzi na bagenzi be ariyo mpamvu niyemeje kwigomwa kurya no kunywa umunsi wose ku itariki ya gatanu z'ukwakira 2022 kandi niyemeje gukomeza iyo gahunda yo kwigomwa buri tariki ya gatanu ya buri kwezi kugeza habonetse ibisubizo ku bibazo benshi dufite ari byo kumenya abapfuye icyo bazize kumenya uko babayeho muri gereza kumenya uko bishwe kumenya aho babahambye cyangwa aho babajugunye ibyo niyemeje bizamfasha kumva agahinda k'abapfushije no kwibutsa gukomeza guharanira gushakisha ukuri bityo bizatuma twese dutangira kwiyubaka
ngaho nguko ijwi ry'Amerika ntiriheza nawe niba ufite icyo wifuza kudusangiza ntuzatinye kutwandikira turi mudatenguha nubwo bwose ikiganiro gishobora kuboneka kuri murandasi mwadusabye ko twagisubizaho cyane cyane ko murandasi idafitwe na buri wese mujye tukinonosora ubushakashatsi ngo tubagezeho ibindi biganiro
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
mugutangira iki kiganiro kihariye kuranyeshe kabarenzi ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Gakire uko mwabyumvise mu biganiro byacu ari mu ba mbere bishwe yaguye mu nzira bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri mushiki we ari mu banyuma bapfuye turabigarukaho umukanya yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'abakozi ba leta hanyeshi kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9 abahungu 5 n'abakobwa 4 imfura yari Gakire nababwiraga naho kabarenzi yari uwa 4 kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze dore ko na se yari bugumestiri wa 10 Masango abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza ijwi rya Amerika yashubiye kubona uwari inshuti ye ikomeye Cécile Mukabiganda ari mu Rwanda
urabona turabana baturanye kwiga no ku kigo kimwe primaire ariko we yarandi imbereho nk'umwaka ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe tujye muri segonderi ariko ntabwo twize muri segonderi imwe mu ntangiriro njyewe nayize Kigali muri lycée hariya Notre Dame we ayiga mu by'Imana mbese nk'uko habaye turakomeye iki gihe bakoraga egizame ibashyira mu mapension noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri ubwo rero njyewe ndakomeza ndiga ndarangiza maze kwiga ariko muri ubwo burwayi bonetete insuransi yaramusuraga nkagira gute kuko naho yabaga muri famiye yabagamo nyangiye nabagamo nabo bari inshuti tukagendana twakomezaga guhura kenshi yaragize muri sosiyare ku Karubanda ubwa nyuma ndabyibuka ndumva hari muri 72 ukwezi sinkwibuka neza ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru y'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori mbizamo ubwo rero duhurirayo kuko nakubwiye ko izo famiye zabanaga duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye kudeti birabaye ntabwo twongeye kubonana
murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga anyeshe kabarenzi nk'umukobwa w'umutima twumve imakurata mukamugema bakuranye
anyeshe ko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane utarakundaga kuvuga wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mu batisimu wakundaga guceceka cyane utarakundaga kuvuga no gusamara akaba yari umuntu wari umukobwa wo kugira ku mutima utaravuga cyane akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi yari umuntu wicisha bugufi cyane tresempre ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi akanakunda gukora atansiyo ku bantu bose no ku bintu bihita kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane akagira igihe cyo kwitegereza abandi agaceceka ariko ibintu byose abuze abonye byose ntabivuge
ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya akiri na mutoya mubyirukana wabonaga ari umwana ucisha makeya
ndomoye ni umucisha make cyane ku buryo kuba turi kumwe nawe twagombaga kumu tukamuzunguza tutari kure kuki udakina kuki udaseka ngo ino hano tubwira ukabona nyine no akaba yanakugaya kandi mungana akamwe ni munyi bisize ngo gose wajya kuvuga ikintu nyuje ngiri akaba ari umuntu witondaga cyane noneho yo twebwe bikatuye ko dutwara abasazi dushaka gusarana nawe eh nta dukundire kuburyo n'abantu bacu batubate ku makoga mu magiye murebera kuri anyesi kare uko nari umukobwa uhugira ku gusima nuko ariko ni karakteri y'iwabo ni ko bene nyina b'abakobwa bose bari bameze ni ko bameze na nyina ni ko yari ameze abantu baceceka adakunda kuvuga no mu gihe yagendaga kura ukabona we harimo abantu bakuru ukabona batari bataragize igihe cy'ubwana bwo kuba basazi no kwirukanka no kuba bashutse ndumva ari umuntu witonda cyane bigakabye
inshuti ya Cecile Mukabiganda yunga murya Mukamugema
icyambere kimuranga cyamurangaga presente rizana mwishure pe yari umuhanga cyane nigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizamini bizamini bya CGM bavuga bati yabaye parmire cent premier mukuru y'abana ba urutonde yari umuhanga rero kera kimwe akaba n'umukobwa witonda utuje
na Michelle Shumbusho ari mu Rwanda n'umuhungu wa kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri Michelle Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyeshe kabarenzi muri gereza umwe afite amezi abiri undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza
hari ibintu nka bibiri yamubwiye cyane cyane mama akundaga gusenga cyane kubera yari katolik hari isengesho ubona bavuga ngo ndakura mu Samariya jagwa
yani ndakura mu Samariya
ndakura mu Samariya akagira rero ni shapure yasomaga nyine kenshi ngo bavayo kujya kuryama kenshi mbona ni cyo mbwiye ko akunda gusenga akunywa ikintu yibukaga mama paswe mama we ntabwo yari umukatolik ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo agakora mu Samariya akagira n'akantu donc nisha kuri bara nisha kuri cyane ni amwibukira gusenga pfi ngo yari umuntu uri kamwe ariko noneho ubu ushobora kugusetsa we ntazi nicyo kintu n'ibintu yambwiye kuko namubajije igihe kinini
anyeshe kabarenzi arangiza amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Cito i Kigali ahavajya ku karubanda nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana aho ku karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972 yari mu cyiciro promotion ya 11 ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'ijana na 65. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima
kabarenzi anyesi niyo kavugwa twize mu kigo kimwe karubanda hagati ya 69 na 72 72 niho yarangije hari icyiciro bibiri hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine we rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri ubwo yarangije muri 72 yarahansize ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe twahuriraga hamwe
ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe ni iki umwibukiraho uvuga uti anyesi umwibutse nibuka iki
anyesi umwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa yari umukobwa w'umunyamutima ni ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda umukobwa wiyoroshya umukobwa w'imico myiza umukobwa rwose uwashishikariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga nabo babikira nyine babawuziriya nicyo nakubwiye umunyamutima sinzi ukuntu nabikubwira ni ijambo ry'Ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine rikubiyemo umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyo akora uzi icyo ahamagariwe udapfa gukora ibyo abonye byose
ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga
wicisha bugufi witonda utirata ahura akagusuhuza waba ukeneye ubufasha akagufasha ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize
musaza we Claver Murara nawe avuga ko anyeshe kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo
cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane
hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho
rwose cyane ahubwo byaratangaje kuba atarabaye mu bikira nyine ariko guhena nta vokasi yari afite yari n'inshuti yanjye cyane yihariye
wowe ko yari inshuti yawe yihariye ni iki mwahuriragaho cyane wavuga uti nka umushiki wanjye
akenshi nyine twarakurikiranaga yanyitagaho cyane nyine ibyo nabonaga rwose yumvaga mbese niba yabona akora igihe mutoya hari akagirira impungenge agashaka ko ikintu cyose ari byo wagifata
avuye ku karubanda ararangije hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi
naho ngaho muri siyasha ahandi yatangiriye naho ngaho niho yatangiriye
umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga bamufatiye iki yarahuriye hehe na politiki
urebye mbese mbona ko ari byarebaga famiye yose ntibyashakaga famiye yose gusa nta kindi
kubera ko ni ikibazo nibaza ni umwana w'umukobwa imyaka 24 abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri perezidanse bakavuga bati buriya yari afite amabanga abandi bati buriya yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ariho umusaza we yakoraga bati buriya yari afite amabanga nicyo yazize ariko uwo ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage umwana w'umukobwa afatwa azira iki
azira nyuma yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyaduka cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango
nubwo bwose atakiriho ariko ariho kubera ko yasize imbuto niba ariko nabyita mu Kinyarwanda kuba yarasize umwana iyo ubitekereje wumva umeze ute
biradushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwo asize kandi umwana yasize nyine niho urwibutso rwe kandi yasize n'umwana ubona abasaha bikaba biradushimishije kuba atarapfuye ngo agende uhere ubuheri kuko yashize umwana ushobora umuntu areba nyuma agahita amwibukira
umwana basa umwana ufite urugwiro ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje
ni umwana w'ubwenge cyane nyine afite ubwenge nko bwa nyina
Washington ijwi rya Amerika
mu kwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi 1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda baraganiriye cyane by'abakobwa amubwira ko afite n'inshuti ariko nta zina yamubwiye mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1973 nibwo Agnese Kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi atatu ariko itaragaragara mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta Agnese Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali ntigeze akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri presidence nk'uko bamwe babitekerezaga bashakisha icyo yazize nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi nubwo bwose rero yari atwite yarafashwe arafungwa afunganwa n'undi mukobwa Rudoli Jeanne Marie Nikuze ariko yaje gufungurwa anyese kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974 amakuru ijwi ry'Amerika ifite nayo umuntu wabonye anyese kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje kwa byara yambaye imyenda y'umukara umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru abanyagiterama bo hambere benshi barayimenye byavuzwe ko ariwe mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda niwe rero bajyanye I Kigali amakuru ijwi rya Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari ministre w'ubutabera baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza bagezeyo yahise ababwira ko bisha amategeko ko batagombaga kuva muri komine ndavuga madame nyiribakwe ariko ministre Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana bagiye muri gereza ya Kigali Kabarenzi abahereza imfura ye ababwira ko yitwa Uwimana barataha bageze mu yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje Cecile Mukabiganda yari umwe muri bo
akazana akazana kakageze muhira aho yari atuye uwo muntu iwaho yarakiri iwabo yaratarana ashaka yaje wenyine
akikageza mu rugo ako gahinja urakabona na uragasimbagiza ukabona akagifite imisatsi nk'iyo mu nda
turagaterura reba nyine kakarimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri mukobwa arakarira rwose karakura karake yaje kuba akabaje nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi ariho kaba ariwe kaza yanashatse akuze rwose cyane abyara akana kamwe aburera nabwo ari bubiri ariho ubwana bwe pe burabyirukana burakurana noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwa na famiye iwabo wa nyuma
Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi aramubatirisha amwita Christina inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu ari Vera niyitegeka
naho nimenye nakubiswe n'inkuba ndetse naho tumenyeye ko abo bazi bapfuye nta wuzongera kubabona nanone birushaho kuba igitangaza ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa ngira ngo ubungubu yari kuba anezerewe ko yuje kuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye ibyo birashimishije cyane birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho kuko turamwibuka turamuzi kandi usibye no kumwibukira no kumwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'umwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe ko kantu ko mu ishuri n'akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe
mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Agnes Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali ajyanwa muri gereza ya Ruhengeri afunganywa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki afunganywa n'abagabo atari umugabo yarafunganywe n'umucamanza Kanana Minadab n'umugore we Pauline yarafunze kandi mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yarafunze nubwo nyinshi kabarenji atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yarafite Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri kabarenzi
Agnese Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabibwiwe n'umubyeyi wanjye akiriho kampeka abariye rwose nta habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prizo ndetse umubyeyi wanjye yize kumbwira ko ari igihe igeze gufatwa n'umusonga bisaba yuko Agnese Kabarenzi mani muhero uko bidashira nidaho kumpeka kumparabya kumapipero ntabwo rwose sinzi urumva ntabwo biba byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi ibikomere biba biri aho ngaho ngabana nabyo
komera
bose babaye tortira babayeho mu buryo tortira mu harimo kuko babaza
ndabizi komera niyo mpamvu kino kiganiro nifuje kukibaho ni ukugira ngo abanyarwanda bumve ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryagwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu cyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nk'undi
ndagushimiye cyane rero
Washington ijwi rya Amerika
mu mwaka w'1977 abayobozi ba gereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura na cya gikoma kibingume Justine Mugenzi umunyapolitiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na ministeri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga
ngo ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi haramaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damiani basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arabanza abwira injuri yikarahiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi siriri bakinguye dutaza ntacyo kuba se baga yarazaga kingura akarunguka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteguza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agati akungurufana akajyana abandi wapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye imbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31 undi wakurikiyeho donko hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese
muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Agnese Kabarenzi nibutse ko ari umugore wenyine wari ufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7 yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye Imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 atarya yari afite imyaka 28 twumve Justine Mugenzi
twebwe twarumirwaga twari twarumiwe kuko tutira tragedi yatangiye twireba tukabankuraga bajyaga umwanya wo gufatanya amasengesho kwaho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka amamando ni abona sorte plurito bari basigaye bigunze buri muntu ukunda ukwe anyesi rero ntepa n'ikipe danza ndifera ikima kwisubira
hadi uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe harabambiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo akavuga ndakura mu Samaria mbere yo gusinzira ayo masengesho yazandakura mu Samaria barayumvaga hamwe n'izindi fungwa bayavuga basenga
mu minsi ya mbere bagisengana n'ibyo nakubwiye babanje kujya basengana bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho ariko amamando byaracecetse amamando byaracecetse wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva suteyo na uri mu yindi ese ni kuma ko yabikomeje kuko yari parmi le des personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inequivoque
mu Rwanda rwashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye.
Kandi rero ugasanga nyine ni drama ntabwo ntabashobora kuyikubwira ngo uyumve. Ni drama kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo yakute tabakoze uwo mugore se yajyaga yajyaga gutwara morikiye niwe watwaraga brende se uwo mugore yakoze kudeta byarukumirwa gusa byarukumirwa hanyuma rero nawe aho amagambo amushyiriyemo aricecekera gusa kugeza igihe batangiye yabanje kujya atakambira sembagana ati nyaboneka ati ntampaye nibura amazi yo kunywa yagenze tu nta kindi nta kindi wavuga akini navuga muzi
akamusaba amazi akayamwenda
nabyageza barabireka yabonye ntacyo bimugeza barabyibareka bageze aho barirezinya bose wumva ko nta uri bugerageze gucukura se ngo agende abantu bari bemenye rwaje
ari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye Imana
wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine cyangwa itanu
uwamubanjirije mu wamumwibuka
ubu basigaranye nyuma n'uwitwa Louise twagira Yesu
Justin Mugenzi ndagushimiye cyane
namwe murakoze
mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine uwo ni Madamu Kabanda Felicite mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kurangisha Kabarenzi
yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishinguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwose bakamumutwara gutyo ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure
uwo mwana wa Kabarenzi yanyeshi yabumva ijwi rya Amerika baramwumva mu kanya ariko unyemerere mvuge gato ukundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Suryetna Augustin Mbaraga namenye ko munafitanye isano mutwibutse
ni uwo mu muryango ariko namumenye cyane cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri Ecole d'Officier arangiza ari uwa mbere wa promotion 72 ari i Kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira igikonda aho twari turi ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona tuza kumva ko yafunzwe nawe mbese ubwo twamuherukaga i Kigali uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana mesaje ati ndahari uzambirire uzababwire ko wambonye nuko mbona umuheruka ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu.
Impamvu mukubajije ni uko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishakisha tugishaka kumenya aho bashyinguwe. Sulietna Augustin Mbaraga nta mwana yasize, ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano kuri rya Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze. Niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi.
Yewe Mbaraga n'agahinda kuba nta icyo yasize inyuma, abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo, ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yari atarashaka n'ababyeyi be barapfuye. Ubwo rero n'agahinda kutagira ububaza ibya Mbaraga, ariko nawe urumva yari yagiye yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu, ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane. Nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo, yari amaze umwaka gusa mu kazi. Ewe, ntabwo namuvugaho byinshi ariko n'agahinda yadusigiye muri famiye. Mbaraga yagiye atarashaka nta mwana yasize, ariko amahirwe tugira ni uko anyesi we afite ishami ryamushibutseho.
Anyesi Kabarenzi ntakiriho ariko ariho, kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa. Yasize imbuto y'ubuzima, imbuto yo guhuza no kunga imitima. Muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse, Dogiteri Christine Uwimana arubatse afite abana batatu, ni umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse, akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne. Dr Christine Uwimana, nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Muraho neza Bwana Venice. Ndagira ngo mbanze gushimira cyane Ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakenewe cyane mu mateka y'Abanyarwanda. Ndagira ngo mbanze mbashimire.
Murakoze cyane.
Hanyuma icya kabiri, ndagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi, bw'ibyo babonye, kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twatushije abantu mu kiyage.
Urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro, kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abo bamaze kuvuga bose wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe bamuvuga ibigwi bakwibukije byinshi utaruzi. Hari n'ibyo yenda waruzi wabwiwe, ariko nagira ngo mbanze nkubaze, wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho?
Icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza. Biragoranye kumenya igihe namenye neza, ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya narabimenye ko hari umuma wambyaye utakiriho. Ariko n'abantu babivugaga atari igihe babibwiye, bakabivuga hagati yabo cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bahindutse nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo. Noneho nkajya njyana abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri njyewe, ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye, kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza, mfite imyaka ndumva ari 14. Ko kuva nkiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mu mama wambyaye kandi bitakiriho.
Muri abo babyeyi bakureze, muri abo bana mwakinanaga, cyangwa se abakuru bakubonaga, hari uwigeze kureba mu maso akavuga ati uyu mwana arasa na Kabarenzi?
Yo, ntekereza ko abantu bose bambonaga banyeye mutoya bahitaga bamubona muri jyewe, nubwo batabimbwiraga directement, ariko urabona ukuntu dufite mu miso yacu ya Kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi. Abantu benshi barambonaga kandi na nubu ukabona bahise bifata ukuntu, cyangwa bakavuga ngo niwe gusa gusa, cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda. Ku byo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi bigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segondere aho nigaga mu by'Imana, ambonye arikanga kandi atanze neza, arampamagara ati mwana turinde uruwande, noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri secondaire. Donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bamubonagamo.
Bamukubonagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga, ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri secondaire, ajya mu mashuri yisumbuye, akaba ari nawe ubu wa mbere. Nawe nzi ko uri wabyirutse uri umwana uzi ubwenge, ndetse na n'ubu uri igihangange sintinye kubivuga, ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya Leta. Hari utuntu muhuriyeho, sinzi niba wari ubizi, hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa, nibyo bikubwiye mbere cyangwa se usanzwe ubizi?
Nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane, ariko mu by'ukuri cyerekana niba nabyibagiwe, ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa. Abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga, noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri, ku buryo nyine bahita bagavuga bati ni nka mama wawe. Ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa, ahubwo njyewe navuze ntibanza babyitiranyije nanjye, kuko nkiri muto niga nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu, habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda.
Icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki?
Icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa, noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima, nawe yakoraga aho hafi ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa. Noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banjya iruhande na mama, nuko igihembo bampaye rero birasekeje, igihembo cya uniforme ya kake y'abahungu. Ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego.
Nuko aho kuguha juru baguha kaki?
Bampaye kaki, ariko sinzi icyo mama yayikoresheje. Birasekeje cyane nyine, nibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu ari bo bashobora kuba ba mbere.
Birashekeje cyane, ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo. Michelle yarawe yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana, ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunya munyaka mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera. Wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umusecetse cyane, ibyo byo guceceka nawe birakuranga?
Ese navugiki wagira ngo hari yego cyangwa oya? Ntekereza yuko hari ibirengeramo nk'abacecetse cyane, kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40 kuko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko. Ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange, asanga bagira icyo kintu cyo guceceka. Noneho by'umwihariko umuryango wacu, ahubwo njyewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu.
Ariko se ugakunda no gusetsa nkawe?
Yewe, jingi byo se abandi nibo ba abandi nibo wenda babimbwira, abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe. Buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona, wenda nabo batangatse mwanyaje. Ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza, icyo namenye ni uko ngo yari umuntu ukunda kubyina, akunda no kubyina roke cyane rwose, ngo akajya abyinisha abantu. Ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije, kuko nanjye nkunda kubyina, nkakunda no kuririmba.
Iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga, icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga?
Yo, baravuga ngo umuntu aririmbye abasenze kabiri. Ndi umuririmbyi kuva kera cyane, kuva mfite imyaka 13-14 kandi naririmbaga mu kiliziya. N'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba. Icyo gihe ntabwo nshobora gukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro, ariko ndimpa amahoro y'umutima.
Ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye, nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize, usana imitima, ufasha abantu kwiyumva no kwimenya, ufasha abantu kwisubiranya. Usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho, cyane cyane no ku byabaye ku mubyeyi wawe?
Mbajije rwose ikibazo cyiza, kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ngo yarabishatse, ngo niyo wabishatse gukora ako kazi, ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora. Ubwo rero ntekereza yuko yabangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha, nshobora kubyumva. Kuba narabayeho muri ubwo buzima, kuba naragize ibyo bikomeye, donc nshobora kumva abandi. Noneho formasiyo nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane, urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira. Ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi, tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye. Donc tuba dufite iyo formasiyo idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana, noneho kandi bitatugezeho twebwe ihungabana.
Wabyivugiye wakuze kurira mu muryango ugukunda, baguha urukundo ruhebuje, umubyeyi wawe aza gutabaruka, ndavuga uwakureze, urakomeza ubaho, urigura arangiza, uri umubyeyi urarira nawe. Ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo?
Ikintu mbona ntigeze mbona ibintu bibiri nge navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma nyuma ndaza ku sinzi niba ndibone undi muntu utumwe wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nkinge cyangwa nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukora neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka ya mama nuko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu miterere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yari ameze icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na n'ubwo ngubwo nkibaza nuko umwana avuga ku babyeyi babiri ni ukumenya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubungubu ku buryo binatuma njyewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa umaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze ariko hari ikintu kimwe gibura ubwo rero ndacyategereje
ni ugukomeza ugategereza ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje hanyuma dusoze ikiganiro
nongere nshimire waranda gushimiye cyane bwana Venuse ntabwo narangiza iminota mumpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe n'umugabo we bari ababyeyi banjye nawe witabye Imana ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere kuko rwose birabafasha ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize irica mu mutwe ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere ni byiza kuba mu rukundo no kubitaho muri byose noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje kugira ngo hatabaho navuga ngo mu kinyarwanda rupture kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu ni icyo ngicyo narangirizaho ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeze imyaka 40 nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora
ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo
murakoze cyane rwose kuri njyewe ni ibyishimo ntibikire ngo n'agahinda kuri njyewe ni ibyishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo yo kumuvuga kandi umuvuga neza donc ni ibintu binyubatse cyane ndabashimiye
ikiganiro twari twahariye Agnesi Kabarenzi umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere ya Gregori Kayibanda yimiki ya kabiri ya Juvenal Habyarimana ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya Agnesi Kabarenzi mugaragaza icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye mbashimire namwe mwese mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
twabaye imbunyi tukiri bato